نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم بس وبدلي إذا كان ياتو هيو كزرندي كوكمبيلانا أن كان زما صعب وسيا نسيانا مونغاتوزي واتندي إزمنز ندي نيني زيزاتو مغيام كل وانت مكوات محمد صلى الله عليه وسلم ونوات أصحابي كالنجوم دي مصابة أنغا وبزل أنغا مكمبانيان زانغا ndi nyenyezi ali ngati nyenyezi wina alesa amene munga musankhe chikhalidwe chake china chosimene anachita ine mukuchita ndikuchita ndikuchitsatira ndi kuti mukafika destination yani ana mukafika malo amene mufuna kukafika so tosefe tikufuna tikafike kwa Allah subhanahu wa taala tosefe tikusakasaka chiphunzitso chathu kwa watu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndi amene angatipase chikhalidwe ndi chiphunzitso chathu kwa watu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndi masahaba radhiyallahu anhu ndiye chifanya kuti makhala tikukambirana nkhani zosiyanasiyana za masahaba radhiyallahu anhum ndiye mutsiku lalelo inshallah tikhale tikukambirana kwambiri za Uthman radhiyallahu anhu makamaka pamutu wonena kuti msilamu woyamba kuchita hijira amati hijira kusamuka msilamu woyambirira kusamuka ndi banja lake randiye nkhani ilimo nena kuti olemekezeka Anas radhiyallahu anhu akusimba nena kuti Uthman radhiyallahu anhu adanyamuka kupita ku Abisinia Abisinia Ethiopia kuna kusamuka ndi mkazi wake sezati hadasamuka panakasamuka pana ndi famili yake ada ndi mkazi wake amene ndi olemekezeka bibi Ruqayya radhiyallahu anha mwana wa mtumiki watu Muhammad sallallahu alayhi wasallam nkhani zokhuza omwe amakhalira zidashidwa senzati tisalasa mankhadikira kuti amve kuti kodi iwo aja mmene akukhala motani kumene akusamukirako ndiye kotero tisalawa aliyosalama adali ndi nkhawa ndipo amatuluka ku Makka mukatama akufuna kudziwa za iwo senzati amasakasaka kwasaka anthu ena aka amene angamuuze zimene zikuchitika mmene mpongozi wake amene Uthman radhiyallahu anhu komanso mwana wake amene ndi Ruqayya radhiyallahu anhu amene akukhalira kuti kodi akukhala motani ndiye khumbo la anthu sallallahu alaihi wasallam linali limene ndiye amatha kutuluka uyendayenda kuti mwana wake amva amumvera wina wake zamene mwana wake akomanso famili ya Uthman radhiyallahu anhu akukhalira ngomba mpito pake mkazi wina adadza kwa mtumiki sallallahu alaihi wasallama ndikumuuza za anthu awiliwa panthawi iyi mtumiki sallallahu alaihi wasallama adati Uthman ndi munthu woyamba kuchita hijira mu njira ya Allah subhanahu wa taala pamodzi ndi banja lake pambuyo pa nabi Lut alaihi salam so senzati monga mmene nabi Lut alaihi salam adasamuka komanso nabi Lut pale atumika ngapo amene adasamuka so oyambirira anali nabi Lut alaihi salam ndiye monga mmene nabi Lut alaihi salam adasamuka pachifukwa cha Allah subhanahu wa taala pachifukwa cha din yeti Uthman radhiyallahu anhu na yeso analiso munthu mmoja amene adakwanilisa so sunna ya imeni nkhani ina zikunenedwa nena kuti pamene Uthman radhiyallahu anhu ankafuna kusamukira ku Abisinia mtumiki sallallahu alaihi wasallam adati kwa iye mutenge Ruqayya pamodzi nawe patapita kanthawi kuchokera pamene adashoka mtumiki sallallahu alaihi wasallam adamufunsa Asma mwana wamkazi wa ulumikizika Abubakar radhiyallahu anhu kuti awafunse za iwo kuti kodi akukhala bwanji pambuyo pofufuza adampeza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ndi bambo wake ulumikizika Abubakar radhiyallahu simana amenepo bibi Asma akuyenda kuchokera ku hoteloko akumuona mtumiki sallallahu alaihi wasallam andi bambo wake amene ndi Abu Bakar radhiyallahu anhu ndipo iye uja adati kwa mtumiki sallallahu alaihi wasallam e mtumiki wa Allah sallallahu alaihi wasallam ndalandila utenga kuti Uthmani tsopano akuyenda kulowela kunyanja ndi banja lake lolumikizika sezati ali bwinobwino akuyenda mtumiki sallallahu alaihi wasallam adasangalala ndipo adamuuza Abu Bakar radhiyallahu anhu kuti iwowa amene ndi Uthman ndi banja lake ndi anthu oyamba pa dziko lapansi kusamuka munjira ya Allah subhanahu wa taala pambuyo pa ambiya atumika awili nabi Lut komanso nabi Ibrahim alaihima salam omwe adachita hijira mje tupeza kuti awa Uthman radhiyallahu anhu akutsatira sunna imene nabi Ibrahim alaihi salam Nabii Lutu alayhi salam hada aishita. Nilipemba Allah subhanahu wa ta'ala na feso ngatukuli kusamunga usamunga tizisamunga munjila ya Allah subhanahu wa ta'ala tizisamunga usamunga kwa bwino ndikumene muntu akaona kuti malo amene akukhala ndipo panikizika sanga kwanise pakuvuti lapo kuti yeye azikwanisa malamulo a Allah subhanahu wa ta'ala. So kwa iye akuyenera kusamunga ndi kupita dera limene anga kapange practice kumene anga katsatile dini yake momasuka. Lipempha Allah subhanahu wa ta'ala kuti akipange malo ena onse ametu kukhala akukhala malo malo okwanira malo otakasuka kumbali yathu yokhuzana ndi dini yathu.